Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Makankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaza kuvuga ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda. Mukurikira Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves ku rubuga rwa internet kuri wa@radioyacu.com. Nongere rero mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, mukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 25 22 mbabarire. Ku rubuga rwa internet rero ni wa@radioyacu.com. Nk'uko nabibwiye mu kanya, uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'amakimbirane hasigaye aboneka mu muryango nyarwanda. Ikigo cy'ubusabane bugamije amahoro IRDP kimaze gusohora igitabo kigaragaza ubwoko bw'amakimbirane mashya hasigaye mu Rwanda mu muryango nyarwanda. IRDP ivuga ko umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'amakimbirane akomoka ku myumvire mibi y'amategeko, cyane cyane itegeko ry'izungura n'iry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Mu kiganiro muri isanga rero mu kanya turaza kuganira na twatumiye Réseau des Femmes, ni isangano ry'abagore riharanira amajyambere y'icyaro. IRDP ibisanga ibyo bibazo biri mu muryango nyarwanda biboneka cyane mu bice by'icyaro. Mu kanya rero ubwo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye, ariko muri aka kanya reka tubanze twakire umutumirwa wacu Odette Musengimana. Muraho neza, murakomeye. Ndakwakiriye rero kuri Radio Ijwi rya Amerika ngo uhikaze. Mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina, nagira ngo tubanze tujye kubwire ku buhanga bw'ibyuma bampe inkuru, badusubirizeho inkuru ejo twageze ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika yerekeranye n'iki cyegeranyo cya IRDP.
Ibikubiye muri iki gitabo ni byagaragajwe mu bushakashatsi bwakozwe na IRDP mu mwaka w'2017. Ubwo bushakashatsi bwari bugamije gusobanura inkomoko y'amakimbirane mashya asigaye aboneka mu muryango nyarwanda, ajyagera no kubwicanyi yatatahuwe hakiri kare. Umuyobozi mukuru wa IRDP Bwana Ndushabandi Eric yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko muri aya makimbirane babonye ku isonga amenshi aturuka ku myumvire mibi y'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Abaturage bo mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera basobanura ko ikibazo kibakomereye cyane ari icy'abagore batumva neza ihame ry'uburinganire bakabahohotera abo bashakanye.
Rwose abagore muri iki gihe ntabwo bacyumva, kuko bahawe nyine intebe banundwa kuyicaraho ahubwo bayihagararaho. Uriya bavuze ubuki uburinganire, hagira abo butwara nabi akumva yuko ubwo hagiyeho uburinganire ari ugiye gutegeka umugabo. Umugabo kubera ubwo uburinganire niwe wahukanye, nta mugore cyahukana, hahukana umugabo kuko aba yanga gupfusha ubusa uburinganire.
Abagore ubu ngubu bateye ubwoba, barakubita abagabo barabirukana mu ngo, umugabo akahitamo kwigendera. Cyane nk'ubu ngubu umuhungu wanjye yaramubwiye ati umugore ngo yambwiye ngo namabye. Uwo mugore kazana wanjye hambere yarambeshye ngo navuze ko nzamutemagura. narumiwe ubungu byaranyobeye abagore bubundi ubundi leta yabivuze ko abagore bagwa bahawe ijambo no bararenze
kandi uburinganire ahubwo ari ukuba umugabo n'umugore bakwikuzuzanya bagafashanya guteza imbere urugo rwabo bityo rimwe na rimwe n'umugabo yavuga ugasanga ntago ari kubyumva kimwe umugore ati buriya n'uburenganzira bwanjye ari kumbuza
iyi myumvire itari yo mu buringanire yatumye hari abagore bamwe bakora ibyafatwaga nk'ikizira mu muryango aba baturage bo mu murenge wa Gashora baduhaye ingero z'abagore basinda ku gasozi ndetse bagataha igicuku kinishye
ngirukanabonaga nta mugore w'icyaha hariya ngo anywe inzoga mu kabari n'umugabo we yicare hariya be ku
umugore uranywa akageza na saa yine z'ijoro na saa tanu
abagore barahari ariho n'utafata isuka akakuva mu gitondo abyutse akajya mu kabari kugeza saa sita ntatekera abana akava mu kabari atongana n'umugabo hariho n'abagwa mu muhanda kubera inzoga nta mugore ucyahukana ahubwo birarenga umugore agafata icyumba n'umugabo agafata icyumba no mu cyaro birimo hariho n'abadahurira ku nkono umugore akitekera umugabo byamuyobera nawe akaza agafata agasapura akitekera mu cyaro rwose hari abagore nk'abo mbega batacyumva ikintu cy'urugo ngo bamutekereze bumve urugo ko yagiye kubaka urugo
si abagore gusa batuma amakimbirane mu miryango yiyongera muri iki gihe kuko mu bushakashatsi bwa ILDP ahagaragaye n'ikibazo cy'abagabo bakifata nk'abayoboye ingo bonyine ibyo bikazana impaka mu gihe hari ushatse kubavuguruza
ntiwamucishamo agashyi wibeshye ngo uramucishamo agashyi nubwo itazamuka ku murenge bagatwara umugabo amagore adakora hasi
badata rwose kuko ntabwo turi mese kikoroshye ariko iyo watonganaga n'umugore wawe mwabihezaga aho ngaho gukubitaho si ikintu naha intebe ariko ubu ngubu iyo umarujutse se gutaha iki gihe kuko ubwo bisaba ko avuga cyane nta navuga buhoro avuga cyane kugira ngo abanyerondo bumve.
ILDP ivuga ko mu bushakashatsi yakoze ndetse bugasozwa no kwandika igitabo yashakaga kugaragariza abazasoma iki gitabo cyangwa se bakabona ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ko amakimbirane ari mu Rwanda ubu adashingiye kuri genocide ahubwo agenda ahindura isura. Dushabande Eric umuyobozi wa ILDP
twarabyerekanye ko itegeko ry'uburinganire ryateje ibibazo byinshi cyane mu muryango kubera kutaryumva neza cyangwa se kwihutisha no kugira ngo ibintu birakorwa birahinduka mu munota umwe ikindi ni ubukene bukabije mu miryango noneho bwa bukene bukabije bukazana ikindi kintu gikomeye cy'amakimbirane mu miryango aterwa n'ikibazo cy'ubutaka ibyo rero byavuyemo amakimbirane ndetse ayo makimbirane yagiye agaragara muri mu gukubita mu kwica na divorce icyo twebwe tugiye gukora ni ukuvuga ati turagaragaza neza amakimbirane agenda ahindura isura ashingiye ku mateka ariko bitari genocide ubwabyo gusa ahubwo bigenda bishamikira ku bindi bishya
iki gitabo gikubiyemo ubushakashatsi bwa ILDP kiboneka mu mujyi wa Kigali muri Amazon kikaba cyaratunganijwe n'inzu yo muri Amerika ugishaka agatanga amadolari 59 ni ukuvuga asaga 50,000 mu mafaranga y'u Rwanda kugira ngo akibone ILDP ivuga ko utashobora kubona amafaranga yo kugura iki gitabo yakwegera iki kigo kikamuha ku bushakashatsi cyasohoye kuko ibiburimo ari nabyo byashyizwe muri iki gitabo Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, ngushimire cyane kuri iyi nkuru. Nibutsa abatwumva ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika, ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC, muri studio ya 7, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ku murongo wa telefone i Kigali mu Rwanda, umutumirwa wacu ni Madame Odette Musengimana. Nagira ngo rero noneho tumuhe akanya nawe atuganirire nyuma y'ibyo mwumvise muri iyo nkuru ya Asumta Kaboyi. Mu gutangira nagira ngo ngusabe Madame Odette utunyuriremo muri make intego z'irisangano ry'abagore mbere yuko tureba uko ibibazo biri mu muryango nyarwanda bimeze bishobora ndetse no kuba byatambamira iryo terambere mwifuza cyangwa se muharanira intego yibanze y'irisangano ni iyihe
murakoze cyane Ezeni mu by'ukuri isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro ni umuryango w'abanyarwandakazi nk'uko nyine izina bivuga baharanira amajyambere y'icyaro akaba ari umuryango rero washinzwe muri 1986 murumva dufite imyaka myinshi mu bunararibonye dukorana n'abagore dukora ku iterambere ry'icyaro
yego
rero nk'uko mubimbajije intego ubundi ni ugufasha kugira ngo umugore w'umunyarwandakazi agere ku iterambere rirambye ariko yabigizemo uruhare mu by'ukuri ni umuryango washinzwe ku nyuma yo kugaragara ko yo kugaragaza mu bushakashatsi bitandukanye ko umugore w'umunyarwanda muri kiriya gihe yari abangamiwe n'imibereho, yari afite ibibazo bitandukanye, yari afite ibibazo ku bijyanye n'amategeko, yari afite ibibazo ku bijyanye n'indwara, yari afite ibibazo ku bijyanye n'ubukene, yari afite ibibazo ku bijyanye no kubura ijambo mu rugo cyangwa se no mu muryango. Noneho itsinda ry'abagore bamwe bishyira hamwe mu birumvikana, bari baturutse mu byaro bitandukanye, bari muri domaine zitandukanye, baravuga bati birakwiye ko aba bagore bo mu cyaro bagira ijwi ry'ubuvugizi, bagira abantu babavugira kugira ngo ibibazo byabo mu mibereho yabo bibonerwe ibisubizo bikwiye, bityo nabo bazabashe kugera ku iterambere. Nguko uko umuryango Réseau des Femmes wagiyeho muri 1986 ugamije kugira ngo uharanire nyine ko umugore wo mu cyaro nawe yagira uburenganzira, yagira imibereho ituma nawe abasha gusunika ubuzima, ariko iyo mibereho mu by'uko akaba atari kumukoreramo gusa ngo bamuhereze, ahubwo akaba n'umuryango ugomba kumufasha kwifasha kugira ngo nawe abigire mu ruhare.
Murakoze namwe rwose, ndumva mubisobanuye ku buryo buhagije. Hari ibibazo byari byabonetse mbere mu uwo muryango cyangwa se iryo sangano riza rije kubikemura, harimo biriya mwavugaga by'amategeko n'ibindi. Amategeko yagiyeho arengera umugore abona ijambo, ariko nk'uko mubyumvise muri iriya nkuru, hari abagabo bavuga bati abagore bahawe intebe, bahawe ijambo, iyo ntebe bahawe aho kuyicaraho bayihagazeho. Mwebwe mubivuga biki?
Twebwe rero mu by'ukuri nk'isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro, ntago mu by'ukuri duhakana ko ihohoterwa rihari. Nuvuga ngo mbere byabanje ari ihohoterwa kuko rikorerwa umugore muri rusange, ndetse n'umwana w'umukobwa ntago tumusiga inyuma. Hanyuma nyuma ariko uko ibihe bigenda bihinduka bitewe n'imyumvire, bitewe hari n'icyo twakwita wenda ko ari amatwara, noneho imyumvire igenda ihinduka. Ariko nawe ntabwo twabivuga muri rusange ngo kuko ngo abagore bahawe ijambo none bararyiko cyangwa se bagiye guhagarara hejuru y'ameza kandi babahaye intebe yo kwicaraho. Icyo twemewe ni uko abagore babonye ko ku mwanya abagore bahawe uburenganzira. Ariko nanone uko bamwe badahuza imyumvire, uko bamwe basobaba umuntu afata ikintu ndakacyumva ukundi, hari abatarabyumvise ko gutyo ni ingero wenda zigaragara zirahari. Ariko nanone tutirengagije ko nubwo hari abagabo bashobora kuba bahohoterwa, ariko n'abagore mu by'ukuri ihohoterwa nk'uko UNDP yabigaragaje, ihohoterwa riracyagaragara mu muryango nyarwanda. Aha rero wenda ntabwo nifite imibare, ariko nk'uko UNDP yabigaragaje, nk'uko n'abari abatangabuhamya babivugaga muri kiriya kiganiro mwagiranye, ihohoterwa koko riracyahari. Ariko nahacu nkatwe nka Réseau des Femmes n'abandi bafatanyabikorwa bose bakora ku iterambere ndetse no kurwanya ihohoterwa, kugira ngo dukomeze dufatikanye ya myumvire umugore yagize, bwa burenganzira yahawe, kuba yaragize ijambo ku mutungo, bikaba byatuma wenda ashobora kugira ukundi kuntu yitwara, ibyo bihinduke. Iyo myumvire yo mu by'ukuri koko ku buringanire irahari kandi iratandukanye. Ariko nanone ntago twavuga ngo ibintu byaracitse, kuko ni ingero nkeka zimwe na zimwe zigaragara abantu bagiye bafata.
Reka ubwo turaza gukomeza tubiganireho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, baraza kutubwira nabo uko babibona. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone, tubanze twakire Théogène. Théogène, turi kumwe. Alo, Théogène? Théogène, uranyumva? Reka tube twakiriye Gaspari mu gihe Théogène akisuganya, sinzi ibyo ahugiyemo. Gaspari, wowe turi kumwe?
Turi kumwe ku murongo ntare.
Wiriwe urahagana hehe?
Bo, ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'Ubugesera, murenge wa Gashora.
Yego.
Bo, ku nsanganyamatsiko mwe muri bamaraganira aho nayikurikiranye. No kuvuga ngo ni ku bigendanye n'ihohoterwa, niba ntibeshyera.
Ntabwo ari ihohoterwa nyirizina, ni ibibazo birimo kuboneka mu muryango nyarwanda muri kino gihe, byaba bishingiye ku myumvire mibi ijyana n'ibirebana n'amategeko yashyiriweho kurengera abagore, noneho hakiyongeraho n'iby'izungura.
Okay, yenda kuri iyo nsanganyamatsiko, urakoze kunyunganira. Ni ukuvuga ngo kuri iyo nsanganyamatsiko yenda hari igihe tuvuga nko mu Rwanda, kuko dufite porosantaje ya 50% ku bigendanye n'abadamu ariko nko ku buringanire ubusanga harimo batabasha kubyumva neza, bakumva ko uburinganire ari kujya hejuru y'umugabo akamurusha uburenganzira. Ariko ubutege mbyumva ku giti cyanjye, nzi ko cyangwa numva ko nibura bibaye no kuri ibyo ngibyo nari mvuze, byaba byiza ko burya abantu abagore nibura cyangwa igitsina gore nibura burya ibintu byose cyajya ari ubwo nko kumvikana bititwaye ngo amategeko nyine ngo ararengera. Hari aho usanga amategeko nyine natwe nk'abagabo atwa tubangamira, ntabwo natinya kubivuga.
Nk'irihe cyangwa nka gute?
Dore uko bimeze, dore ngo hari igihe usanga nk'umudamu ugimufite ugasanga uramubwira ati yakoze ikosiri n'iri cyangwa ku mitungo, akavuga ati eyi mitungo ni y'abadamu, nk'umugabo nta jambo ufite. Kandi tuba tuzi ko nibura abantu bagakwiriye kunganya ubundi batagiye ngo buri muntu ngo afite uburenganzira ubu n'ubu n'ubu, ugasanga ngo nibura uri umugore ngo ntuzabwirwa ngo wumve, ntuzamukosora ngo abashe kumva ngo amategeko ashobora kugira ngo ushobora kumukoraho nyine bagahita bagufunga, nyine bikaba nk'abagabo yuko tugomba kwitwara gatoya kugira ngo no kugenda twiwombaritse nyine kugira ngo twirinde cya gifungo cya hato na hato.
Ese ubundi kuki wagomba kumukoraho ko ariyo yayo? Ikindi rero hari amategeko uko ateganyirwa, bavuga ngo hari ahantu ababangamira Gaspari, amategeko ko hari gusezerana ivangamutungo, niba mwavanze koko ubwo hari ikibazo kirimo, kandi ko amategeko aba barengera mwese, iryo tegeko ribangamira umugabo gute?
Nyumva ko bayanze gusezerana ku iriya porosantaje ya 50-50, amategeko ntabwo atwaye, ahubwo twebwe tuyatwebwe tujya gusinya rero kuba tujya gusinya ibintu kugira ngo uwo dushyire hamwe nitwe nyirabayazana, tubifata uko tubyumva uko dushaka tukabitwara uko bitari, kandi none niba avuga ngo 50-50 twazafata inzobe nk'umugore n'umugabo habe mu bwumvikane. Ariko ntabwo uzifataga ngo itegeko nyine itegeko umugore afite natwe umugabo tuba dufite kuri porosantaje bigendanye no gusezerana ivangamutungo nyine, kuko twese amategeko twese ndumva angana.
Yego,
numva ko amategeko twese angana, kandi ubushobozi buri muntu umwe abyo afite n'undi ari bwo afite.
Niyo mpamvu navugaga nti nta kuntu amategeko yaba arimo kubabangamira, nibyo nagira ngo nsobanurire. Hanyuma n'icyo ngicyo wari uvuze cyo kuba umuntu yakora ku mugore, wakora ku mugore se, wowe wakwifuza ko bagukoraho se? Uzamukoreho hanyuma urebe. Oya, nukubahana, nubwo tubiseka ariko nukubahana, sibyo?
Ariko nanone burya niba ariko burya nanone niba ufite umugore buri cyane n'ubwumvikane, ubundi bwa amategeko asezeranya abantu n'ubundi bwabo bakundana. Asezeranya burya abantu bakundana niba babasha kuba, ubundi amategeko ubundi burya numva si ngombwa burya kugira ngo uhambirane n'umuntu, kuko ntabwo wabana n'umuntu kubw'amategeko.
Oya, ariko ntabwo ahambira abantu kuko habaho nateganya na gatanya.
Nateganya na gatanya mu gihe nyine umwe muri bo ananiranye na mugenzi.
Nuko. Ubwo rero muri make umutumirwa wacu telefoni yari yavuyeho ariko aragarutse. Muri make niba hari ikibazo wifuzaga kumubaza wakimubaza hanyuma tugakomeza.
Akabazo ka mbere karabaza ngo ese mu gihe ubana n'umudamu ugasanga ubwumvikane burabuze, ese niba amategeko hari ikintu ateganya ko yenda ushobora uburyo kumva ngo mwarasezeranye ibyo by'ivangamutungo utuntu nk'utwo twa hato na hato, ese amategeko muri rusange nibura nta kintu areba nko kubana mwa mwarabyaranye mu gihe mufitanye abana?
Uravuga munaniwe kumvikana mugatandukana cyangwa
mugatandukana buri muntu agafata porosantaje cyangwa mukagabana nk'uko amategeko yo ndabivugana, ahise kubana bo bigenda bitagataho ngaho, bafatira ku by'umudamu cyangwa ku by'umugabo bitewe n'uko mwagiye musezerana nyine, kandi buri muntu agiye azabana n'undi, ese abana bo bahagararira?
Ndagira ngo muhe umwanya gusubize cyangwa warangije kubaza. Urakoze cyane, ibyo birajyana cyane n'amategeko, sinzi niba aribo byinjiremo cyane ariko yenda burashobora kuba afite ubunararibonye nkuko yabivugaga igihe batangiriye niba icyo itegeko riteganya ubwo yenda yakubwira ariko ntago turi bujya mu mategeko cyane uyu munsi urakoze cyane Gaspar Odeta
ndabumva
twari tukubuze mu kanya telefone yawe yari icitse ariko ikibazo cya Gaspari urabivugaho iki yo haje mu bwumvikane buke nkuko namubwiye nta turi bujye mu mategeko cyane ariko niba hari ibibazo mwahuye nabyo bimeze gutyo kubirebana n'abana agenda gutyo
nakoze cyane nkuko mubivuze ntabwo turi bujye mu mategeko cyane ntabwo ufite ubunararibonye ariko ntabwo ndi umunyamategeko ariko mu byo nzi ubundi iyo habayeho ubwumvikane buke mu muryango niba ngo ni hagati y'umugore n'umugabo ndetse n'abana
telefone ubanza yongeye gucika madame Musengimana muranyumva turaza gukomeza mu kanya Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutababarire telefone y'umutumirwa iracitse ariko mu hafi turakomeza
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku bushakashatsi bwamaze gusohoka bw'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP mu Rwanda kimaze gusohora rero igitabo cyerekana ubwoko bw'amakimbirane mashya hasigaye agaragara mu muryango nyarwanda IRDP ikavuga ko umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'amakimbirane akomoka ku myumvire mibi mu bijyanye n'amategeko cyane cyane itegeko ry'izungura n'iry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore Uyu munsi rero turimo kuganira n'umwe mubahagarariye umuryango wita ku iterambere n'isangano ry'abagore riharanira amajyambere y'icyaro ni madame Odeta Musengimana nanone telefone yari icitse ariko arongeye aragarutse nagira ngo mbere yuko tukomeza nakire na Modeste umaze akanya adutegereje kuri telefone Modeste wiri urahagana he
mwiriwe neza
yego
kuri kwishi mu kiza Modeste karere mu wa Kigali
yego
akarere ka Gasabo umurenge wa Kimironko
yego ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza kutugeza ku bijyanye n'ibibazo biri mu muryango nyarwanda
so njyewe ni igitekerezo mfite bo hari ukuntu by'umwihariko mu ngo harimo ikibazo gikomeye cyane cy'uko twumvishije ibintu bisa nk'aho ari nabi by'umwihariko ku bagore harimo itegeko ryerekeranye n'uburinganire n'ubwuzuzanye ku buryo umugore yumva yuko yahawe uburenganzira cyane burenze bw'umugabo ku buryo wumva umugabo naramuka ko avuze umugore nyine kumwubaha wapi sinzi uburyo nabisobanuramo ariko umugore nyine yagiye hejuru cyane yumvise yuko ari hejuru cyane kurenza umugabo wenda kurenza n'uko babisobanuye ubundi njye ntekereza yuko icyo byari bigambiriye ari ukugira ngo umugore n'umugabo babashe guhuza ibintu hamwe ku buryo n'urugo rwabo rutera imbere ariko by'umwihariko binyuze mu bwumvikane umugabo atazavuge ngo jyewe kora iki ngiki ndavuze ngo kora iki ngiki ahubwo byari ngombwa yuko umugore umugabo amubwira ati cyangwa se umugore umwe muri bakabwira umwe ati hagakozwe ikiniki ese twakora ikiniki bigendanye n'umutima nama ariko umwe ngubu ikintu kidasubira umugabo ntamukavuze umugore agatera hejuru umugabo akamukoraho umugabo ashobora kuza guhana iby'intangarugero umugore akumva noneho yuko uburenganzira abushije umugabo aho ngaho ni ikibazo wenda gituruka cyane wenda icyifuzo cyanjye ari naho hajya harimba n'ibyo bintu by'amadivorce n'iki byose bigenda biza mu muryango nyarwanda nuko barushaho mu gihe bari kwigisha abantu basezerana akabaho kwigisha byimbitse abagore icyo kintu bita uburinganire n'ubwuzuzanye numva aricyo cyaba cyiza cyane igitekerezo ngiye mfite ku buryo babyumva neza cyane ntagire uwumva yuko ari hejuru y'undi muri rusange kubera yuko ikigaragara cy'umugore yumva yuko ari hejuru cyane kurenza umugabo ukurikije uburyo mbibona muri iyi minsi
uravuga rero ko byaba biterwa n'amategeko kandi umugore n'umugabo uravuga uti bagombye kuzuzanya ariko kandi kubera iki batakuzuzanya ngo bakore nkaho umugabo n'umugabo iyo ari inshuti cyangwa se baganira ku mushinga runaka cyangwa umugore n'undi mugore bavuga ku bintu bashobora kubateza imbere ko bashobora kumvikana umwe ntavuge ngo kora iki undi ngo kora iki kuki bo batabiganira nibyo ndimo nkubwira nibyo nkubaza Modeste
n'ubwuzuzanye
yego
icyo kintu cyari bugufasha umuryango nyarwanda muri rusange ku buryo urugo rushobora gutera imbere bafatanyije aho kuza umwe abwira ati utegetswe gukora iki ngiki oya ntabwo aricyo cyari kigambiriwe niko mbitekereza aho cyari kigambiriwe ni uko umugabo aza akabwira umugore ati ese twakora iki ngiki aricyo cyadufasha umugore nawe akaza akabwira umugabo ati ese twakora iki ngiki bakabyicira bakabikorera ubugororangingo bakareba niba icyo kintu gishobora kuba cyabagirira umumaro batarinze wenda k'umugabo cyangwa se k'umugore ashobora kuza kumubwira ngo ngewe urakora iki ngiki noneho ahantu hari ikibazo muri iyi minsi umugore iyo umugabo amubwiye bikaba ngombwa yuko batumvikana ku ngingo runaka umugore ahita ko akoresha rya tegeko ati twebwe twahawe ijambo ngoraho urebe uburyo biri bugende
reka rero nkubwire
hari n'urugero mfite ni umugore n'umugabo barabanaga ariko baza kugirana ubukimbirane ku buryo byabaye ngombwa yuko banatongana ariko byahise ko biza bitwara umugabo bamukatiye imyaka ibiri bamuca n'amande y'ibihumbi 200 icyo gihe urumva bivugwa yuko ngo umugabo yakubise umugore
iyo biterwa n'intera byagezeho nyine urabyumva
ariko ni umuntu wari uzi icyo kibazo n'ababuranishije ntabwo bicara hasi bajye kuri telebarere ese bapfuye iki kintu urumva bakemurira ibibazo hejuru ni nko guhinga warangiza ubwirukusabiriraho bikagaragara yuko wahinze neza kandi inyama wabwirukiyemo
ubwo urumva nyine ko amategeko arabanza kubahirizwa mbere yuko bajya gukemura n'ibyo bindi ahubwo yenda icyo uvuga uti ibyo bibazo bimaze gukemuka nyuma bagombye kureba ukuntu bitazongera hanyuma nk'uko wabivugaga rero
muri rusange icyateza icyo kintu aho byatangiriye kuva kuri azedi bakabikemura neza bitarinze kugira ngo bitarinze kugira ngo nyine bakemure bakore ibyo hejuru gusa nyamara gitera kiri hasi
yesi ndabikumva ariko ikibazo ntabwo ushobora kuba wajya kujya gukemura ibibazo byateje ayo makimbirane arinze agera aho umugabo akubita umugore cyangwa aho babashwana bigakomera mbere yuko wubahiriza amategeko nyine kuko ntabwo gukubita umugore ntabwo byemewe ibyo turabyumvikana
ntabwo byemewe ntabwo byemewe nandi sinzi nashyigikiye n'abakubita abagore ahubwo icyo bavugaga hari ibibazo byiza abantu tugira imijinya itandukanye ku buryo gukontorora umujinya wawe bigora
so umuntu akajya akagutuka wamubwira ibintu ati wapi si nyine akakwereka yuko ari hejuru yawe urumva akakwereka ko ari hejuru yawe kandi ibintu mwagakwiye kuba mubikemura mu buryo bworoshye ahubwo noneho kwakubaka ari hejuru yawe noneho n'abagabo nabo muri iyi minsi akumva ngende umutware ngomba kuvuga ikintu kikaba cyangwa se ngomba kukubwira ibintu wenda wowe wanzamukana ubwo umujinya ukaburaje wenda akaba yanamukubita n'urwo rushyi urwo rushyi yanamukubita bikabarwa yuko yakubise umugore bikavaho n'ibyo bihano kimwe yuko nanone ikibazo gishobora guturuka kuri uwo mugore
gishobora guturuka ku mugore cyangwa kigaturuka ku mugabo uko ndimo kubyumva na amategeko bose bombi barimo kumva nabi niba umugabo agomba kuvuga ngo ndaje ntegeke ngo ukore iki ntabwo agomba kugutegeka uri umuntu mukurerega kandi murasenyera ku mugozi umwe reka rero dukomeze gato cyane kugira ngo dukomeze duhe n'abandi bategereje
icyo nayigeze nongera muri rusange icyo nashakaga kuvuga nuko wenda n'abakemura n'ibyo bibazo bajya bashaka by'umwihariko umuzi aho kugira bahere aho ikibazo kigaragariye ahubwo bagahera aho cyatangiriye muri rusange
ndagushimiye cyane Modeste urakoze cyane kuri iyo ntererano yawe
murakoze cyane
Odette uranyumva
ndakumva neza
tumaze kuvugana na Gaspard Modeste nako wamwumvaga nshimye umukiza uri Gasabo none mwebwe aravuga ati muri macya aravuga ati abantu amategeko ntago bayumva uko bikwiye hanyuma bikaza kuvamo ibibazo mu muryango iyo ati kandi bahagombye gukemurwa ikibazo kiba gihereye mu mizi bakari impamvu yateye icyo kibazo akaba ariyo bagomba guheraho ubwo iyo ibibazo byagaragaye aba badamu muri iryo terambere mu bafashamo kugira ngo bagereho bo mu cyaro cyane cyane abo mu cyaro hari uburyo bigishwa uko kubahana uko gushyira hamwe bakabwirwa uburyo amategeko agomba kubarengera n'uburyo bagomba kuyubahiriza
murakoze cyane nkuko nabibwiye tugitangira mu byari bihangayikishije rezo de fami mu kujya gutangira kujya kuyishinga byarimo nuko abagore batari bazi amategeko ntibamenye amategeko abarengera ntibamenye n'ayo mategeko y'umuryango ndetse n'andi makuru yose ashoboka ariko ku mpamvu zumvikana kuko wa mugore yamye bavuga ngo ni umugore ni umutima w'urugo n'iki umugore yagendahezwa mu gikari umugore ntiyagira amakuru ntiyagira opportunite ku bimwerekeyeho kuri avantage agenerwa n'amategeko kuri avantage agenerwa n'ubuyobozi bituma rero umugore igihe cyose uko yagiye ahezwa inyuma icyo gihe cyaje kuba inzitizi y'imwe muri ya myumvire mibi ari naho ngira ngo byahereye rezo de fami nyine nkuko nabivugaga itangira ivuga ati kuba umugore ahezwa ku bijyanye n'uburenganzira bwe harimo n'ikibazo cy'ubujiji cyo kutamenya amategeko aha rero ndemeranya gato na Modeste nk'uko amaze kubivuga abagore nubwo tuvuga ngo wenda bumvise amategeko nabi ariko harimo na n'uyu munsi abatarayamenye haracyari urugendo kugira ngo nyine abagore bigishwe ayo mategeko bigishwe n'uko bitwara mu ngamba rero dukoresha nka rezo de fami harimo nyine kumenyekanisha ayo mategeko harimo kwigisha amategeko harimo kwigisha iryo hame ry'uburinganire abantu bagasubira bakabyumva neza harimo kwigishanya iyo twigisha uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo kuvuga ngo noneho wa mugore wamenya amategeko haguruka uhagarare utere intambara oya ahubwo wamenye aya mategeko wamenye uburenganzira bwawe uzi aho butangira ubundi ngo uburenganzira bwawe butangirira ahubwo ubundi burangirira nta wakabaye rero mu by'ukuri bahohoterana noneho rero icyo gihe bigenda bite icyo gihe iyo twigisha umugore nta na rimwe twumvisha ko yakagombye kurenga hejuru y'umugabo ngo ni uko yamenye amategeko ni byiza yayamenye nayaharanire ahaguruka ahagarare mu nshingano ze ariko umugabo nahagarare mu nshingano ze ariko nkuko yigeze kubivuga neza Modeste bajye n'inama abari mu rugo bose bamenye uburenganzira bwabo buri wese afite amategeko amugenga nibahaguruke bajye inama umwe yamenye ikimurengera n'undi yamenye ikimurengera noneho nibahuze kugira ngo bacunge bwa burenganzira bwabo neza ndetse n'abana babyungukiremo yigeze kubivuga na none neza hari ubutabera nkeka ko inzego zacu z'ubutabera zirubakitse neza cyane hari na strukture zindi ziri mu muryango zirahari abo bantu bose rero ari ubutabera ari inzego zisanzwe zubakitse mu muryango ni abantu bose bagomba gufatikanya kugira ngo nyine umuryango cyane cyane umunyamuryango mu Rwanda utere imbere inzego rero niba zubakitse neza buri wese yakabaye yumva ko agomba kuzuza mugenzi we ariko noneho akaba n'ijisho rya mugenzi we ntibigeraho abantu bakunda guhangana noneho ngo nibirangiza ngo bavuge ngo umugabo yakubise umugore ngo kandi bose bagiranye amahane ngo baraza batware umugabo ya njye ntabwo mbyemera ahubwo uburenganzira bwacu uburenganzira twemerewe na bwa buyobozi bwiza dufite amategeko yakabaye ahana nyir'amakosa nkeka ko wenda baba bareba nanone niho hari imbaraga nyinshi cyane bakagira uko amategeko ashobora gukiza umwe ufite imbaraga nkeya cyangwa se ufite nyinshi ufite amashaka menshi kurusha kugira ngo batamuhitana ariko ubundi amategeko icyo ateganya ni uko nkeka ko ni ubutabera nyabwo ni ubutabera bubereye
ukosheje agahano
kugarukaho Modeste yavuze cyiza cyane turigisha itegeko ry'izungura turigisha itegeko ry'umuryango ariko natwe nka Joseph Fahmy icyo twemeranya nawe ni uko cyane cyane ku bagiye kurushinga ibi bintu bijyanye n'itegeko ry'umuryango itegeko ry'izungura byakabaye byigishwa hakiri kare cyane abantu bagategurwa bakajya gushinga urugo azibagiyemo naho rero imyaka 15-30 umuyobozi w'umurenge yigisha afata ari uko abantu barimo mukanya barimo bagiye kujya mu kiliziya bakereye mukanya bagiye kujya muri dote iriya minota rwose ntabwo ihagije kugira ngo umuntu yitegure ajye gusezerana yumva icyo agiye gusezerana icyo ari cyo atakuvuga ngo turavanze tuvanze iki mfite iki wowe ufite iki ejo ugasanga abantu barimo kubishwanira kuko ibyo yagiye kenshi ari indoto agenda ntabibone icyo twemeranya rero ni uko ni urugendo rurerure birumvikana kugira ngo wa mugore ave nk'ahantu yarahejwe muri ya mateka yose y'imyaka 40 yabayeho mu buzima bwe uyu munsi kandi atangiye kwigishwa agenda akaba ari cyangwa se amenya itegeko rimurengera ntabwo byoroshye kugira ngo abantu bahite bahinduka nk'uko nigeze kubivuga ni amatwara ni amatwara amakosa ni urugendo tugomba gukora buke buke ariko icyo twemerana uko byose bishoboka kandi abagore barashaka kumenya abagore barashaka kubaka abagabo barashaka kubaka mureke rero tubafashe gushyira hamwe
reka twakire na Augustin Augustin wiri urahagana hehe
ndaha muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi
mu Burundi
ndi mu Burundi
yego hanyuma ufite akabazo cyangwa ni intererano
yewe ikintu nari mfite ni nk'intererano
yego
yemo nana umwe mu bavuga ibintu by'uburenganzira bw'abantu b'abagore gusa twe ngaha mu Burundi iryo tegeko simba nawe ko rizobaho kubera icyo usanga umengo umugore iyo bamuhaye uburenganzira ngo agire uburenganzira nk'ubw'umugabo umugabo yocyaraho nabi
kubera iki
igipima yocyaraho nabi urabona umugore yagenewe gutegekwa n'umugabo no muri bibiliya niko byanditse none mu gihe ubwo burenganzira Imana itaba umuhaye nawe mwebwe abanyagihugu niyo boca bemera ngo bace baha ubutegetsi umuntu w'umukenyezi ngo atagire uburenganzira bungana n'ubw'umugabo kandi muzi yuko umugabo ariwe shingiro y'urugo ariwe mutwe w'urugo
hanyuma urashaka kuvuga ko nta mugore ushobora gutegeka
umugore ashobora gutegeka mugabo hariho ibintu bimwe adashobora atagenewe dufate nk'ibintu murabona nk'ibintu daboro nk'ibintu by'amatwara kenshi na kenshi usanga ari abantu batabishoboye cyane kubera nta mugore yogenda gutwara mu ijoro murabizi nka saa munani y'ijoro ngo baramutumye ko ngo arafashe ibarabara aragiye ariko ari umugabo wewe warashobora guca agenda ubwo nye
kuki atabishobora se nta bagore bashinzwe umutekano cyangwa bakora ibindi bikorwa bituma bakora akazi nijoro harabonye karabananiye
baba bayishoboye mugabo kenshi na kenshi usanga bifashisha abagabo ati ngo umpereke
abantu bose bagomba gufashanya kandi ibyo uvuga ntabwo ari ugutegeka twavugaga uburinganire n'ubwuzuzanye kandi icyo umugabo ashoboye n'umugore aragishoboye ibyo ndigusubiriremo ubwo rero ari ugutegeka ari ugukora icyo umugabo ashoboye n'umugore aragishoboye
yego ubwanjye gusa yari intererano mbona umengo naho yoba agishoboye gusa hariho akantu kaba gahabye kubera ni hamwe n'urugo wacu usanga rusambutse kubera none nk'umukenyezi yagiye dufata akajya nko gutembera wumva umugati ari wazota asigaye aroza abana agira iki yaraye iby'urugo umugore nawe aca ahinduka nk'uko ari wenyine urugo
ndetse niba yatembereye kuki atabohoza se bana ntibabara babyaranye urumva hari icyaha koza umwana wawe kuko wibyariye niko Augustin reka dushyire mu gaciro wageze umwana wawe koko hari icyaha kirimo
aya nta cyaha kirimo mu bwo urumva birendegeye gutyo nanjye hino mu mice y'Uburundi burya nk'abantu bagusanze nko wajyanye nko kwivoma nk'umwana wajyanye medufate n'ibyahi bagasanga niwe uri kubimesa ari abandi bagabo baguse kugasanga bijyanye nabi
nyuma se baguseka wabikina umbabarire iyo mico igomba kugenda ihinduka ariko umuco buryo urakura reka ngo urakoze cyane reka mpe ijambo umutumirwa wacu wagira icyo akubwira Odette ibyo Augustin nubwo ari mu Burundi atari mu Rwanda
narimo numvira ibyo avuga reka mbanze mubwire ngo muri experience z'u Rwanda ikigaragara uyu munsi niba tuvuga ngo umugore ni umutima w'urugo ariko twebwe ndafata ijambo uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'uburinganire n'ubwuzuzanye n'iterambere rye nashyiramo cya kimenyetso kingana ngo nabihwanye ni ukuvuga ngo ingero uyu munsi dufite nziza mu Rwanda nuko aho umugore n'umugabo bafatikanya muri byose aho umugore aha umwanya uburenganzira umugore ku ijambo kuri gestion y'umutungo aho umugabo agisha inama umugore aho umugore agisha inama umugabo aho bahuza umutungo wabo uyu munsi zo gusanga arizo zifite iterambere ni ingero dufite zifatika mu Rwanda kuva dufite ubuyobozi bwiza bwahawe umugore ijambo kandi twe tumemera hari insanganyamatsiko nziza mwavuzeho tugira insanganyamatsiko mu Rwanda tujya duhugura abagore cyane cyane bari mu nzego zifata ibyemezo ko umugore abishoboye umugore arashoboye iyo wamuhaye umwanya iyo wamuhaye uruhare rwose iyo utamuheje abagore twemera neza ko bazikubaka twebwe rero ku bwacu nkurikije icyo Augustin yavugaga mu by'ukuri ahubwo se utahaye umugore wawe ngo agufashe gucunga urwo rugo rwaba rugana hehe ni byiza rero ko umugore ahabwa ubwo burenganzira bwose ni byiza ko umugore aba umwizerwa mu rugo iyo yabaye umwizerwa rega burya ibintu byose ngo abasabye gusaba bitana ibisambo ariko iyo musangiye byose nuvuga ngo mwasaruriye hamwe mwahinganye abantu basangiye ntibashobora kwitana ibisambo ntibishoboka cyane niyo mwasangiye gusangira ubusabivuga ngo hari mwabuze icyo mushyira hariya ku meza umwe yiherera gitwa undi yikubiye utwe icyo gihe rwose nta kuza tuzabamo amacakubiri ariko iyo mwasize byose ku meza mugasangira iyo mwaganiriye rwose ni intambwe nziza yo kugira ngo urugo rwubakwe yo kugira ngo urugo abana baruvukamo bakundwe ni umwanya wo kugira ngo urugo rutere imbere kuko abantu bose bashyira hamwe mufata icyerekezo kimwe vision bigatuma mwese mugenda ku murongo umwe ntawe usize undi
urugo ni urw'ababiri reka twakire na Daniel
karame
wewe wowe urahagana hehe
ni nyamasheke ruharambuga
nuko
uburengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo ntagire mbasuza muraho murakomeye
muraho nawe
yego ndagira nongere nsekura mugabo witwa Auguste buriya rwose byamyumvikiye guhinduka kabiri biriya bintu rwose byaracitse abantu ahubwo baravuga ngo mu kinyarwanda baravuga ngo abashyize hamwe imana irabasanga birababaje kuba hari ahantu baba bakimva gutyo ko umugore atagira ijambo ko umugore ngo atanganye uburenganzira n'umugabo kandi mu by'ukuri bose ni abantu bahumeka kimwe bava amaraso kimwe nta n'itandukaniro rinini riri hagati yabo bakwiye gushyira hamwe rero bakubaka umuryango bakubaka urugo bakubaka igihugu cyabo byose birashoboka so ndagira mu mbarize rero mu buringanire n'ubwuzanye mu Rwanda ndagira mu mbarize umutumirwa ese ko hari ahantu hakiri ibibazo byo kuvuga ngo umugabo yaciye umugore inyuma cyangwa umugore aciye umugabo inyuma ese hariho itegeko ribihana mu mbarize abatumirwa n'iki kibazo nari mfite murakoze
urakoze cyane Daniel Odette hari icyo kibazo cya Danieli najya ngo mubanze mu musubize mbere yuko dukomeza kwakira abakunzi bijwi rya Amerika no kigarutse nanone ku mategeko.
Yee kigarutse ku mategeko nagira ngo mubwire ni nabyiza ko ari umunyarwanda arabizi neza ko mu gihugu cyacu hariho amategeko. Ngira ngo twifashishije itegeko ry'umuryango tukifashisha itegeko rihana kandi gakumira ihohoterwa rikorerwa mu muryango yashobora kubonamo ingingo neza neza zamufasha. Nuvuga ngo erega niba abantu twese dufite uburenganzira dufite ibyo twemerewe dufite n'ibyo tubujijwe amategeko arengera bose. Ni ukuvuga rero twifashishije ayo mategeko byonyine ayo mategeko abiri irihana kandi rigakumira ihohoterwa rikorerwa mu muryango tukareba n'itegeko ry'umuryango uko ryavuguruye kugeza uyu munsi rwose twabonamo ingingo zishobora kurengera ari umugore ari n'umugabo birumvikana uwahohotewe muri bo. Kimwe nanone iyo ugiye no ku itegeko rirengera abana nabo hari ingingo zibaproteja nk'abana mu muryango. Ubwo rero numva rwose nk'umuntu nk'umunyarwanda dusangiye ubwenegihugu ayo mategeko ni meza arahari wenda nazamushakira nimero zayo nkazimubwira ariko icyo tuzi neza ni uko amategeko yo mu Rwanda arahari ahubwo dusigaye tureba iyubahirizwa ryayo ese umugabo umugore ayo mategeko bayinjoyinga bate bayarimo bate
yarimo
bate uko gikomeye cyane ahozo mbabwira n'ibyashyirwa mu bikorwa amategeko arahari ahubwo niduharanire nidufatikanye kugira ngo uko yategetse uko yagenwe ashyirwe mu bikorwa n'inzego zo kwashyira mu bikorwa. Natwe abanyarwanda rero natwe nyine tuyenjeringe nka ba nyirayo.
Urakoze kumurema agatima. Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga dukomeze twakira Joseph turi kumwe.
Ndakumva uje n'umuganzi
wiriwe urahagana hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo ushaka guha umutumirwa n'abakurikira Radijwi rya Amerika?
Tubazo tubiri two kubaza uwo mutumirwa ariko mubanze mu munda mukirirwe
yarakumva.
Akabazo ka mbere karagira kati iyo yitegereje uburyo amakimbirane mu ngo arimo agenda yiyongera nk'uko byavuzwe muri iriya nkuru ya Sumuta Kabuyi ese iyo bitegereje bakareba mbere y'iri tegeko ritarasohoka na nyuma y'aho risohokeye babona imibanire yo mu ngo aho yari imeze neza haba ari ahari. Ese bo iyo bitegereje basanga ku mategeko ajyanye n'uburinganire bazayakomeza uko ari, ese bazasaba ko yazongera agahindurwa? Akabazo ka kabiri nse naho wenda bibe nk'urwenya nteye kera umu iyo habaga amakimbirane mu ngo hahukanaga umugabo hahukanaga umugore hanyuma umugabo akajya gucura. Ese ubungubu umugabo naramuka yahukanye nk'uko bivugwa umugore azajya gucyura? Saba utubazo twanjye turaritwa. Murakoze.
Urakoze cyane Joseph. Odeta Joseph noneho waje no kudusetsa. Ibi mwaba mwarabibonye by'abagabo muri iriya nkuru koko bavugaga bati umugabo niwe usigaye yahukana. Iyo yahukanye hari ikibazo mwaba mwarabonye kimeze gutyo acyurwa gute? Hanyuma bwo mumubwire n'ibindi yarabajije.
Murakoze cyane. Ibibazo bye bibiri nabikurikiye ariko ngira ngo hari ikintu ntigeze ntavuzeho cyane ntakomejeho. Uburya umuco nyarwanda uturanga nawo rimwe na rimwe hari aho utuzitira. Twigeze kuvuga muri ya nkuru bavuga nyine ko bagabo nabo bahohoterwa. Nanjye nabemereye ko dufite ingero zimwe na zimwe kuko zahabagabo bavuga bati turahohoterwa biriho. Ariko nanone ingero tumenya uyu munsi zishobora kuba atari nyinshi kubera wenda rimwe na rimwe kwa kwihagararaho cyangwa se kuba hatari ibintu kuko bifatika. Niba tuvuga tuti hari imyumvire rero ya bwa buringanire n'ubwuzuzanye, uyu munsi twemere ko niba umugabo ahohotewe nawe akaba yabigaragaza inzego zikamurenganira nkuko bavuze bati umugore arasakuza kuri polisi kaza arasakuza kubera ko yamenye bwa burenganzira buriya kera cyo kuvuga ko nduhuje na none cy'ikibazo cya mbere mu by'ukuri itegeko yagiyeho abagore barigishwa abagore barashishikazwa kuyamenya no kuharanira uburenganzira bwabo noneho batangira kuvuga ihohoterwa ribakorerwa si kuvuga ko bitari biriho mbere byari biriho ahubwo noneho abagore ntibatinyuka kubivuga batinyuka kuvuga na wa muco ubuse mama na kwigira batari bafite ubuse noneho nivuga ndatahe ubu nivuga ndabuwange ubuse noneho uyu munsi umugore niba tuvuge ngo uko bikomye umugore niyahukane uko bikomye umugore niyahukane niko byari bimeze bagenda gutya ati ngo niko zubakwa akomeza agashinyira muri urwo rugo arakubitwa ntarya nta jambo ntaza bafite ku mutungo tubyemeranye kimwe bigatuma umugore nyine avuga ati nta n'ubundi se ko ntarifite ngo hari kagende uyu munsi rero yamvire yarahindutse umugore yaharaniye uburenganzira bwe abuharanira kugeza ku mutungo nawe afite umutungo uyu munsi ashobora kuba adafite uburyo buhagije kugira ngo tuvuge ngo yagendeho akibanaho mu muryango we ariko hari aho hari umutungo yakoreye ari kumwe n'umugabo nkeka ko ariyo mpamvu abagore batacyahukana abagore bamenye uburenganzira bamenye ko ibyo bakoreye nabyo bagomba kubigiraho ijambo bakabigiraho uburenganzira aguma aho ngaho kugira ngo nubwo arimo guhohoterwa mu buryo butandukanye arakomeza hano uburenganzira bwe ariko ari no muri wa mutungo we bityo rero ngira ngo umugabo nawe ntabwo twamushikariza ngo ntiyahukane ariko arahukane ajya hehe ahubwo nibicare hasi mu muryango bongere bacoce ibibazo byabo niba ngombwa bitabaza inshuti n'abavandimwe bitabaza amategeko bicare bacoce kuko ntabwo twebwe nka sadefame twemera ko ikizakemura amakimbirane ari uko umugabo atandukanye n'umugore tubyemera neza ari uko tuvuga tuti kuko byarananiranye dore inshuti z'umuryango zaraje dore ababyeyi dore abavandimwe baraje dore ubuyobozi bwaraje byarananiranye kugira ngo umwe aze icumbi niho icyo wavuga uti rwose ntibatandukane umwe ajye hariya ateze amagara ye ndetse amagara ye ntabwo rero nakakwica ngo tubwire ngo umugabo nawe nuhohoterwa ngo ahukana oya ntabwo ibyo ngibyo byaba ari ukubakira abantu kuko turashaka kubaka umuryango tugafatanya n'ubuyobozi bwiza dufite tukabafatanya na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kugira ngo twubake nyine wa muryango twifuza ntabwo rero rwose tuzajya dushishikariza umugabo ngo ahukana oya ahubwo wenda amategeko azabatandukanya kubera ko hari imibuzi ikwiye kubatandukanya kugira ngo baramire ubuzima bw'umwe muri ushobora kuhasiga ubuzima bw'igihe byanze aha rero ibyiza mu by'ukuri by'amategeko turabireba turanabiharanira itegeko ryaraje ni byiza ryigishije abagore kuvuga ryarabigishije kumenya baramenye kandi baravuga barabiharanira ntabwo twavuga ngo mbere ngo ni ukubera iki ngo ni uko haje amategeko impamvu byasakuje oya ahubwo benshi bari barapfiriye mu mutima ariko navuga bigatuma batabasha kuvuga ibyabo uyu munsi rero ni ikintu cyatukwiye kubakiraho ahubwo dukomeze tuyigishe ariko tunayigishe no kuyabamo neza kugira ngo namenya rya tegeko amenye nawe kuryubahiriza nk'uko twabivuze afite uburenganzira ariko na mugenzi we afite uburenganzira niba buhuze rero
Joseph ubwo yashaka haniraho yasaga nk'aho ashaka kugereranya mbere na nyuma uko byari byifashe ariko reka tubanze twakire Innocent umaze akanya ategereje ubwo turaza kukigarukaho mu kanya nitubona kanya Innocent
yego
wiriwe neza
yego
urahagana hehe
agende muri Canada
muri Canada burya namwe muradukurikira muri Canada
ndabumviriza ku telefone
nuko ni byiza none ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo
ni intererano
yego
ku iryo tegeko rihwanye n'iriri ngaha muri Canada kese na kese nk'abarundi cyangwa nk'abanyarwanda iyo bageze nk'iki gihugu birabagora kubera imico y'iwacu bitandukanye no ngaha ariko uko naribonye iyo abantu barikoresheje neza bakumvikana mu rugo ibintu bafashanya nyine nk'uko biri atawundi arenganije ubundi usanga bimeze neza nitanze ko akarorero nk'iyo nka jewe mu rugo iwanje mbonye nk'umwana tuvuge yiyononye ndashobora kumuhindura ideyi cyane nkamwuhagira ariko si ukuvuga yuko icya ndeka kuba umugabo
urakoze cyane
ndabitaje uraza ubuzima bwo ngaha mu iki gihugu umwe arashobora kwiruka akajya hariya ku kazi wundi akajya hariya
usanze ibintu byononekaye usigutunganya n'uko urindira wa mugore ngo aze kuza kubikora rero ndibaza abantu dukwiye guhinduka ntibibe bya bindi usanga umugore yikoreye inkwi na n'ibindi bintu umugabo akataje inyuma n'igipanga gusa atambuka ngo n'umugabo je nibaza ko kuba umugabo kuba gufashanya n'umugore bose bashyira hamwe hanyuma ikindi nohanura nk'aba abakenyezi cyangwa abategarugori nuko batukumva yuko iryo tegeka ririza kubashyira hejuru ahubwo ariza kubafasha gushobora ku bose bakaba abahuriza hamwe
kubaka urugo rwabo
atari uza kuja hejuru y'uwundi
Je nicyo novuga reka ngushimire cyane cyane urakoze cyane rwose Augustin nako Innocent unsubirije Augustin wari wavuze mu kanya kashize ibyo usobanuye nizere ko abashije kubyumva n'abandi nabo bari bafite imyumvire cyangwa imitekerereze nk'iya Augustin nabo nizere ko basobanukiwe urakoze cyane
yego
ako na karorero rwose duhaye kandi ntibibabujije kuba abagabo niyo mwakora imirimo mufatanyije n'abagore byitwaga ko aribo basanzwe bayikora reka ngushimire rero hanyuma twakira na Christian mbere yuko nsubiza ijambo umutumirwa ni Christophe wiriwe ye urahagana hehe
muranye ngane
turakumva rwose
ni maji turwa anda
no
karere kahuye
yego
eh yite kire zafite mende kuri irede kuri sente ningalire hagati mugere no mugabo na yakaba niba intambwe zizo yale umuryango gere kwiyande
wasubiramo neza ngo bibaye neza byagira gute
iyo bikozwe neza bituma nyine umuryango utera imbere
yego
ariko mu by'ukuri hari ibyo usanga nk'umugore iyo amaze kugira uburenganzira hari ibyo yafata ibintu wenda akaba yahohotera umugabo ariko akaba yagira wenda nk'isoni wenda nko kubigaragaza mu ruhame rw'abantu izinda z'uko yahohoteye ese mu by'ukuri hari uburyo yafasha nk'umugabo wenda yaba yahohoteye yabigeza no mu mategeko ku buryo yabafata kuba bamurenganura
uravuga nko muri réseau des femmes niba hari icyo bashobora kureka tumuhe umwanya ku akubwire niba hari uburyo hari inzira wanyuramo urakoze cyane Christian Odette hari icyo wabwira Christian se mu Christophe nako mu buryo icyo yakora aramutse nk'umugabo waramuka hohotewe uko yabigenza Odette ibanza telefone ya Odette nanone yacitse buriya turungiye tumuhamagare hanyuma mukanya aragira icyo atubwira kuri ibibazo bya Christophe ni radijwe rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 bandi muradukurikira ku mirongo ku rubuga rwa internete nka nkuri ya waduhamagaraga Innocent muri Canada yadukurikiye ku murongo kuri internete kuri www.radioyatuvewa.com mukanya rero turakomeza reka twongere dushake umutumirwa wacu ugutangijambo mubanyagihugu yo yabayi isubizo cyacu yaratanze jambo abarundi turiruhutsa Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakoze mwese kudutega amatwi. Ntago tubashe kongera kugarura umutumi rw'ikiganiro kishodejwe ahangaha ku buhanga bw'ibyuma. Rero ndabashimiye bamfashije kugira ku matelefoni yanyu. Eugenie Mukankusi kuri mikoro, mugire ibihe byiza. Yabaye isubizo cyacu.